لكن لا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهضم سهلا إذا شئت سهلا فجعل مأمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
So mbadeni sabanga sina maliza mpepo mkulu wange ababuzeko
oluganda Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri ad-dunya wad-din thumma usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin Muhammad ibn Abdullah صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى ثم بزاء الله تبارك وتعالى بانجلنا ebyengerane emirembe biddaku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nekubiriza nammwe okutya Allah tabaraka wa taala ebbanga lyonna tumwegayira Allah jalla waala tumusaba tukwenkule mu ddiini era tumusaba Allah subhanahu wa taala atuwe okulongoosa ab'ebitiibwa mwenna baraka llahu fikum wajazaakum llahu khairan mukkirize ensonga eyo ekulembedde gye mulabye mu kavidiyo n'eddoboozi eryoyo muganda waffe nga bwafaanagana n'ekikolwa kyabadde akola abaffe obusiraamu bukiramulako butya ma hukum attarahum ala alkafir au alladhi mata ala alkufur kiramulwa kitya omuddu okubeera nti asaasira n'okusabira oyo yenna afiiridde ku bukaafu naam baraka llahu fikum wajazaakum llahu khairan wakitiibwa allah subhanahu wa taala obusiraamu yabutuwa nga salihun likulli zamanin wa makanin butuufu nnyo mu kiseera omuddu mwalina obukolera wahakatha n'ekifo era mwana watta omuddu aba ateekeddwa okubeera nga mwegendereza ku ekyo kyonna kyabeera agenda okukola nga assaayo amagezi okukitegeerera ddala nti abaffe kyakola akikolera ku bujulizi oba akikolera ku bubuyabuya akikolera ku bwagazi bwa mwoyo gwe oba akikolera mu kubeera nti afuna abawagizi hadith wala haraj twala tugende ensonga eyo mwana wattu gye mulabye naam mu kavidiyo obusiraamu bwagitangazaako dda abakola embeera efaanaganako bw'etyo n'abakyajja n'abalijja nga bakola ebikolwa ebifaanaganako ng'ebyeyolekedde mwoyo muganda waffe nga bwafaanagana tukimanye nti wakitiibwa allah subhanahu wa taala yatutegeeza mu quran nga atutegeeza ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'abo bonna abamugoberera n'abo abajja oluvannyuma lwabo abasinga obulungi abamanyi baffe nga eno ensonga allah subhanahu wa taala yabeera nga atuwa obulunga mu kuyo n'okubeera nga allah tabaraka wa taala yeekesa nabbiwe n'abakkiriza bonna n'abo bonna abaagala oba abalimu empeke ey'obukkiriza allah tabaraka wa taala mu suratu tauba aya ey'ekikumi kumi n'essatu allah n'agamba ma kaana linnabi ma kaana linnabi tekigwanidde nabbi wange ee warabbi Allah gambe ma kana lin nabi te chigwani den nabbi wange wal ladina amanu nabu abakiriza an yastaghfiru lil mushrikin okusabira okuwanika emikono jabwe nga wemulabye omumpembe bwafaanaganye mu kavidiyo. Tekigwanira baddu bonna abalimu empeke ey'obukkiriza abalimu wakati Allah subhanahu wa ta'ala okuwanika emikono jabwe okwegayira Allah subhanahu wa ta'ala an yastaghfiru lil mushrikin okubeera nga Allah asonyiwa abo abafiiridde ku bukaafu abafiiridde ku mbeera ey'okubeera nti bafudde nga tebayawula Allah bafudde ng'okuwangaala kwabwe kwe baawangaala oba okuwangaala kwabwe kwe bawangadde tebaategeera mutonzi waabwe Allah tebaamutongoza mu kutongoza okwo Allah subhanahu wa ta'ala kwabanja abaddu tebaasiramukira mateeka ge tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala walau kaanu uli quruba abantu abo kababeerenga mubalinako akakwate baakulusegere gye muli baaluganda baamusaayi temuteekeddwa kubeeranga mwana wattu muwanika emikono gyabwe emikono gyammwe mwegayire Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abasaasira Allah abeerenga abasonyiwa Allah abeerenga agaziiza agaziya entaana zaabwe ebyo byonna ebifaanaganako bitotwala tugende min ba'di ma tabayyana lahum oluvannyuma lw'okubeera nga kyeyolese kikakafu kummwe kitegeerekeka ddala bulungi kiri mu giraasi nti abaddu abo bafudde naam tebaategeera yabatonda Allah subhanahu wa ta'ala min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashaabu ljahim oluvannyuma lw'okubeera nga kyeyolese kirikkiriye erimmwe nti abaddu abo bafiiridde ku bukaafu abaddu abo bafiiridde ku bushiriku abaddu abo bafudde bajeemera Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abo bafudde tebaategeera yabatonda Allah tabaraka wa ta'ala okuggyako okufukaamirira obubumbe okuggyako okwambala emisalabba okuggyako okukomba emidaali ebyo byonna twala tugende Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala bwe yali alaga ku nsonga eyo mu majmuu alfatawa yagamba ng'ayogera ku aya y'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbu almu'tadin abange musabe oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omulezi wammwe tadarruan wa khufiya nga muli beetoowaze mulimu okutya oyo eyabatonda Allah subhanahu wa ta'ala إنه لا يحب المعتدين الله تيقال بلنبغني في الدعاء الإمام ابن تيمية يقامب بتبيرانك تونسي مكون مكسب الله سبحانه وتعالى ومن الاعتداء في الدعاء اتيتب وأقلون بغن مكسب ومد أونسي مكون جي آلينة نتياسب الله تبارك وتعالى obaali waali nga bwe tulaba oyo nga bw'afaanaganye n'abamufaanagana bonna abaakoze ebikolwa ebifaanaganako oba ekikolwa ekifaanaganako bwe kityo okulumbagana mu dduwa kwe kuliwa kwe kubeera nti an yasala al abdu ma lam yakun rabbu liyafalu kwe kubeera nti omuddu awanika emikono okubeera ng'asaba omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala abeereko kyamukolera kyamuwa mithlu an yas'alahu manazila al anbiya wa laysa minhum ngo omuntu okwerijja mukubeera nti asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amuteeka mu kifo kya bannabbi awamu n'okubeera nga talimu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyatuma oba beyassaako obubaka gwe nova eri n'owanika emikono nti Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mu bifo ebya bannabbi akuteeke mu bannabbi ekyo nno mwana wattu oba osusse ensalosalo kubeera kumanyira Allah tabaraka wa ta'ala mu kumusaba au lmaghfira lilmushirikin alimamu ibuni taymiya agamba oba omuddu okubeera nga alagira Allah subhanahu wa ta'ala asaba Allah tabaraka wa ta'ala asonyiwe abashiriku abawangadde mu mbeera nga tebaategeera Allah okuggyako okumumanyira okujjako kumu kasukirira ekivumo okujjako okubeeranga bazazisa Allah tabaraka taala nokubeeranga mwana wattu ba sinze bitali Allah tabaraka taala olina veri nawanika emikono gye nga engabanya ya feteri mu bwesimbu wallahi fahadhihi almas'ala khatira ensonga eno abebitiibwa saayo nnyo amagezi go saayo nnyo amagezi go akhi lkarim barakallahu fiik wa ya ukhta lkarima naawe mwannyinanze abasinga obungi muffe tukwatibwa nnyo al awatif emotions netulowooza nti emotions zaffe zigenda kulamula kwekyo Allah tabaraka wataala kyeyalamula olw'ensonga nti tuyina empulira gye tuwuliramu netulowooza nti olw'okubeera nti tufunye okunyolwa mu mitima gyaffe kwabo abakaafu abawangadde nga bamanyira Allah tabaraka wataala tebaategeera yabatonda ne tutalumirirwa Allah subhanahu wataala abantu kubeera nti abafaanaganako we batyo bawangadde bambala emidaali bafukaamirira obubumbe bwabiikira maliya bali obugaati twala tugende ne bawangaala nga bagattaku Allah subhanahu wataala ne bawangalya mumasabu ne bawangalya ku mbeera ezifaanaganako bwekyo ne tutalumirirwa Allah tabaraka wataala yatonda bafaanaganako we batyo Allah n'agamba ulaika hum sharru lbariya bye bitonde ebisinga obubi ne tutalumirwa kubeera nti abaddu abo bagattaku Allah abaddu abo tebategedde yabatonda ne tulumirwe ebitonde Allah subhanahu wataala bye yatonda okusinga Allah jalla waala yabitonda ne tutabeera na bujja kukubeera ku ddiini ya Allah tabaraka wataala ku bantu bafaanaganako we batyo ii wa rabbi nga engabanya yaffe si nnungi nga minzaani yaffe si nnungi oli n'atakoma ku ekyo n'atuuka n'okubeera ng'awandiika mu meseji ze nti omwoyo gwe katonda agulamuze kisa omulala n'awandiika may his soul rest in peace omwoyo gwe guwummule mirembe ng'afiiridde ku bukaafu afudde agatta ku Allah subhanahu wataala allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah abamanyi baatuuka okubeera nga omuntu yenna okulumbagana mu dduwa n'asabira abakaafu n'asabira abo bonna abafiiridde ku bukaafu nga bagatta ku Allah subhanahu wataala bavuunamira obubumbe bwabiikira maaliya twala tugende bafudde bali mu masabo omuddu n'abeera nga awanisa emikono gye nga yeegaira Allah mbu asonyiwaabo amanyi baffe bakyegattako ne bagamba omuntu akola ekifaanaganako bwe kityo akimanyire ddala nti aba agudde mu kimu ku ebyo ebinene abeera asusse ensalosalo z'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala mu kusaba awamu n'okubeera ng'obujulizi obuli mu Qur'an bweyolefu bulungi inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalik liman yasha allah ng'atulambikira butereevu nti oyo yenna gwe katanda n'afiira ku mbeera enneeyolefu ng'agattaku Allah subhanahu wataala oyo yenna gwe tukakasa nti afudde agattaku Allah subhanahu wataala mwana wattu tewabeerawo kubuusabuusa tubeera tukakasa bulungi nti omuddo oyo obuddo bwe jahannam muliro wajaa fi lmawsuati lfiqihiya ebigambo byajja mu kitabo ekiyitibwa almawsuatu lfiqihiya ittafaqa alfuqaha abamanyi baffe bakyegattako abakenkufu mu ddiini ala anna alistighfaara lilkafiri mahzuur nti omuddo okuwanika emikono gye abantu okuwanika n'okusabira n'okusaasira abakaafu abafudde nga bagattaku Allah subhanahu wataala ekyo nno abaddu webakikola mahzuur babeera bakoze ekyonoono babeera bakoze ensobi ennene nga si ekyo kyokka bal baalaga baduhum abamu ku bamanyi baffe ne batuuka n'okubeera nga balaba nti inna alistighfaara lilkafir singa omuddu kamutanda n'asabira omuntu afudde ng'agattaku Allah yaktadi kufurun min man faalahu oyo akikoze waba teyeegendereza naye kiyinza okubeera nga ennamula ey'oyo gwali mu kusabira afudde nga awangadde ng'agattaku Allah tabaraka wataala ennamula naye eyinza okubeera ng'emubaka ennamula eyinza okubeera nga naye mwana wattu
emusuna oba emwambala lianna fihi takdhibun linnusus alwarida allati tadullu ala anna Allah ta'ala la yaghfiru an yushraka bi lwaki kubanga omuddu bwakikola n'awanika emikono gye nti asabira oyo yenna afudde ng'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala aba amaze okubeera nga ateekebwa mukaguli ak'okubeera nti ekitimba kibeera kibeera kimaze okubeera nti kimubaka ekiriwa nti takdhiban linnusus aba ekyo ekikolwa kyakola buterevu aba amaze okubeera nti alimbisa obujulizi obwajja mu Qur'an ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatutegeeza nti tagenda kusonyiwa yenna yafiira ku mbeera ey'okumugattako wa anna man mata ala kufri oyo yenna yafiira ku bukafiri fahuwa min ahli nnar enzikiriza yaffe yaba ahli sunnati waljamaa oyo yenna afudde ng'afiiridde ku bukaafu mwana wattu enzikiriza yaffe tubeera kyetukakasa nti wa muliro eyo yenzikiriza yaffe etanyenyezebwa etakyukakyuka etayuugayuuga gye tulina okubeera nayo singa oli avaayo neyeema malika n'atandika okubeera ng'asabira omukaafu agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga mbeera gyawangaaliddeko n'agifiirako oli n'avaayo ng'abooyana yeegayira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayinza n'okubeera ng'ayozezza ku munye ayambadde n'ejjuba ennene n'akola ebyo byonna oyo akoze ekifaanaganako bwe kityo abeera ali mu kulimbisa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatunnyonnyola mu Qur'ani mu ayaati eziweererako ddala nga Allah jalla wa ala tulambikira nti tali redi era tagenda kusonyiwa yenna yafiira ku mbeera ey'okumugattako era buli eyafa nga agattaku Allah nga mukaafu mushiriku obudde obwe jahannam khalidan mukhalladan fiha ebbanga lyonna ewatali kugufulumamu wama hum bikharijina min annar tebagenda kugufulumamu abange ya abdallah wa ya amatallah muddu wa allah muzana wa allah leka kufuula eddiini ya allah tabaraka wa ta'ala kyakuzanyisa tegeere eddiini yo tegeere ebikolo ebiri mu ddiini yo embeera eno mwana wattu yeeyolekera mu basinga obungi nga tubagamba ne tubajjukiza nti naam eddiini yaffe bwatyo allah subhanahu wa ta'ala bwe yalamula bw'abeeranga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna bamubuuza maama waaliriddawa omubaka alaihi salatu wassalam n'akyogera nga mwana wattu takirumye namu n'abannyonnyola nabagamba maama wange wa muliro maama wange alimu abo allah subhanahu wa ta'ala bagenda okwokya ombaka yagezaako ekigenze ewala allah subhanahu wa ta'ala n'amugaana ate kati watya bw'abeera nga allah subhanahu wa ta'ala yagaana ombaka sallallahu alaihi wasallam okubeera ng'akikola abasigalidde bajjawa entengerezi abasigalidde bajjawa obuvumu abasigadde bajjawa amaanyi okubeera nga beemamalika ku mbeera efaanaganako bw'etyo nga ne kamera zibatunuddemu zibateebeddemu nga bafaanagana nga bwe bafaanagana nti basabira abo abafudde nga bagatta ku allah subhanahu wa ta'ala abange ekikolwa ekyo haram muharram ekikolwa ekyo tekikkirizibwa mu ddiini yaffe abakikoze wallahi abeera amaze okubeera nga yeemamalika ku allah subhanahu wa ta'ala n'okulimbisa amateeka g'owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala era abaagudde mu kyonoono ekinene ithan tugamba n'okujjukiza muganda waffe oyo n'abamufaanagana nti falyattaqi llah ati allah subhanahu wa ta'ala walyatub yeenenyereza owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala yeekube mu kifuba kye akimanye nti ekyo kyeyakoze kiri wabweru wa ddiini yaffe kiri wabweru w'enjigiriza eya Qur'an wa hakadha wama dallat alaihi assunna ne nkola zombaka sallallahu alaihi wasallam bwe ziruŋŋamya wabaraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan waffaka llahu الجميع بما يحبه ويرضاه. إلى هنا والحمد لله.